DajimSafi.com.
Oh, Medic, you're the baddest man.
Medic Chapa.
Aditi, Aditi,
Aditi, Joe, Tamqua,
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 Aditi, na usuma penzi, ya kizazi cha singeli, kizazi chetu cha mapiano. Aditi, yetu ina mambo mengi. Ila mengi si mazuri ya kizazi chetu cha piano. Kuna bwana moja alitongoza kakubaliwa. Baada ya siku moja akamuomba wazagamuani. Haikuwa hoja kwa pamoja wakaelewana. Loja kalipa demu akafika wacheze sebene.
Ataraka taraka taraka taraka
twende rekete rekete rekete
Jomba simami
Ruku tu
Amelala yo
Raka taraka taraka
Bapo kiki
Rekete rekete
Umbila kongo
Ruku tu
Jomba simami
Ruku tu
Amelala
Visa babo
Nauma tombo nauma tombo Nauma kichwa nauma kichwa Nauma tombo malelia Homa kali mezidewa
Aditi, Aditi,
Aditi, Joe, Tamqua,
Aditi, Aditi,
Aditi, Joe, Tamqua,
Aditi, Aditi,
Aditi, Joe, Tamqua,
Aditi, Aditi,
Aditi, Joe, Tamqua.
Alikuwepo bwana mmoja, alikuwa na honga lakini hakupata mchongo. Kama zari akaja mchumba Kaja kumuona paka geto ampe vyombo
Asa twende
Raka taraka taraka
Tisha mbwe mbwe
Rekete rekete rekete
Rukutu
Jomba simami
Rukutu
Amelala yo
Raka taraka taraka
Bapo kiki
Rekete rekete
Umbila kongo
Rukutu
Jomba simami
Rukutu
Amelala
Visa babu
Naumwa tombo naumwa tombo Naumwa kichwa naumwa kichwa Nauma tumbo malilia Homa kali mezidewa
Hadithi ya mkuna Alopata kikuna Akaanza kudadari Mapepeko papati Hadithi ya mkunaji Alopata ulaji Kama kuku kukurupu Si akaanza kushika shika
Raka taraka taraka
Disha mbwe mbwe
Rekete rekete rekete
Rukutu Jomba simami
Rukutu
Amelala yo
Raka taraka taraka
Rekete rekete rekete
Rukutu Jomba simami
Rukutu
Amelala yo
Magic music
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DajimSafi.com.